kuningi ukuqobisana ngobulili nokulingana kulezi insuku okubiza ukuba amaKristu amele ukubambelela ezinkolweni zawo zeBhayibheli ukuze amelane nokujivazwa ngokwemedia nabalwela inkululeko evuma zonke liberals. Kodwa iBhayibheli likhuluma ngowesifazane akhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Lokho kungaletha ukudideka okuningi ngoba uNkulunkulu ubizwa ngobaba okusihlawumisela ukuthi uyindoda. Ohlelweni lezomndeni namhlanje zoletha amasu aphusile ngalesi hloko esiyindida buchopho. Hlala nathi. Angithokoze ukubingelela. Ezomndeni, uhlelo lulethe izeluleko eziphatheka ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo omkhulu kowesifazane osemusha ofuna ukuthola kabanzi ngokwenziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Uthe, kungaba kanjani kwabesilisa nabesifazane benziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu libe iBhayibheli imbe ngobulili besilisa? Ngiyayibuza ukuthi engabe zonke lezi zinkulumo esengizwile ngeBhayibheli ezingokulingana kobulili bobili mhlambe ziqhuba nazo inkulumo yenkululeko enguvuma zonke eqhuba ukuveza uNkulunkulu engowesifazane? Asicabanga kanjalo. Kahlehle, lokho sikubona njengephuza limqwa kakhulu. Yebo, umbuzo wakho nebala usisa kwincazo yokudalwa kwisahluko sokuqala impela lapha kuGenesis siyatshelwa ukuthi uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane. Genesis 1:27. Kucace ngokusobala la. Umehluko phakathi kobulili bobili awungakho nje kuphela ngokwemvelo yoluntu kanjalo futhi nokwasezulwini. Kahlehle esingekubambe konke. Kusibekele ngesithombe soNkulunkulu onguziquzintathu ongumdali. Kuyisisekelo sencazo yomfanekiso kaNkulunkulu ngomuntu. Kubucayi ungeza la ukuthi ngokolimi lweBhayibheli kubizo wesilisa nowesifazane kumbe kubeka ngenye indlela uluntu lonkana ukubeka nokuletha umfanekiso kaNkulunkulu ngokuphelele. Ngamanye amazwi kungabe kuhle ukuthi wena noma mina kumbe umfundisi uNicholas Bhengu noma uMother Teresa njengabantu sanele ukuletha emsebenzini womhlaba okubhalansile nokuphelele isithombe siphelele semvelo yakhe nenkazimulo yakhe. Kunalokho sonke ngamunye siluhlavana nje esitsheni leso sitsha okuthi ekugcweni kwaso siqukethe abesilisa nabesifazane ngokwamava abo ehlukahlukene. Ekubambeni lemfihlo sesingaqala ke manje siqonde kokunye kungani umshado ungumfanekiso semqoko wobudlelwane bamakholwa noNkulunkulu. La khona uPauli asho khona ngokucacile ukuthi imfihlakalo yomshado isinika isithombe sikaKristu emunye nebandla lakhe kwabaseFeso 5:32. Nala khona uJohane ekhathanisa iJerusalema elisha nomakoti ehlotshiselwe umnyeni wakhe isambulo 22:1-2. Kodwa nakulo lonke iTestament elidala la khona ulimi luchaza ngothando lukaNkulunkulu olushisekelayo ngathi akubi nje ngokomshado kuze kusetshenziswe namagama aqinile angenkonzo yekamero uqobo. Isibonelo, ake ubuke nje incwadi kaHezekeli isahluko 16, Hosea 1-3, nebala kuye nezihlabelelo kumbe isihlabelo sezihlabelelo siyisonkana. Nakuba kuliqiniso ukuthi uNkulunkulu uyiveze eBhayibhelini njengobaba onezinhla zowesilisa eziningi, lokho akuyona into eyodwa nokuthi ungowesilisa njengokwezithixo o-Apollo, Hermes noJupiter zamaGreek. Uma unenkinga ukumumatha lokhu, khumbula ukuthi nanxa uNkulunkulu ewuNkulunkulu osondele eduze nomuntu, akayena umuntu futhi akanabo ubulili ngokwemvelo yakhe. Kunoba umqoka lakhona ubulisa bungefani nokuba ngowesilisa ngqo, ikakhulukazi uma sikhuluma ngoNkulunkulu. Njengoba sesizamile ukuchaza, abantu bavezwa ubuquntathu bukaNkulunkulu ngeindlela eziningi. Kodwa akekho umuntu oyedwa ongumfanekiso kaNkulunkulu uwonke uphelele. Abantu bayadla baphuza amanzi, kodwa lokho akuchazi ukuthi noNkulunkulu uyadla ukuze aphile. Lo mgomo yokanye ongenayo kwingxenye zobuntu bethu ngokobulisa nobufazane. Abesilisa nabesifazane basengahlukana ngendlela eziningi, kodwa bobabili badalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ithemba ukuthi sikwazile ukuphendula umbuzo wakho ngokunelisayo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo, sesihlabelisa phambili umndeni wakho.